Bandithini xa ndicinga nyumbazeka umzimba imincili yayimini banala feeling ngathi sidalelwe thina sobabini Mandela nowin thando lwasemabalini oko sadibana ngalamini thixo wasekhinda ndikwazi uzibamba tyhin kodwa bayazala abanye mama dala nzama umlibala lo mfana unamehlo afana nomhlaba ngebala thandazela wena xa ndizawulala ndenzela apho ukhoyo uhlala uyiva ubuya thando sekumnandi sekubanda ndiwugcinela pha esifubeni guma wokudanga mhla ilizwe lukujikela apho ungabuyela lifuna uhlala uyazi ikhaya unalo khululeka kwezingalo uthula umnqwazi wakho uthatha isihlalo nobomzimba ngowami intliziyo yeyakho anzanga zofuna nto njengokuphi uthando besitholunjelela abantu abathilede wena wafika wavula incango andinkuduma ngayo noba imfudumalo nayo thatha ixesha lakho andiyindawo intando yekabawa iphikiswa yendalo naphakade izawuba njalo hambi ixesha zinsi izinto ezenzekayo ingathethwa yonke ethethekayo andiboni monakalo ngoba okusalayo
Savuta kasu pola
Haleluya pola
Nakonthando zokthola
Uzo buya
Uzo buya
Uzo buya
Lesa kona
Kona Kona
Banye Banda mona
Mona
Yaba bona Gati Kue Dia chola Uzo
I'll come back. You got me all emotional.
This a corner.
Ah yes.
Corner.
This is life though. There's a couple things that I might know. Tired of the sight shows. I just wanna live a different life, yo. Tired of the fights, no. When we arguing, please drive slow. When we get home, we can fight, make up, then do it with the lights low. You keep asking me if I cheated, though. Sure. Baby, let me keep you on the need and know. Sure. If you wanna go, you're free to go. But you know I'm what your heart is beating for. Gotta deal with this beauty, so reminisce, get shop, I keep the beetle joke. Call it sell like a baiza. Go tlaka tlaka nza lead in tsaiza. A hole tata ke batlo slaiza. Pinch it saka diro batlo ntaida. Le rata laro nas one of a kind ma. Ka hori mo dimu ke design. Ah yes.
Tana ngola tando luno kata. Kelo wenza nga yu yandi tasa. Nguwe. Ema nivule.
Nasavuta kasupola.
Nasavuta kasupola.
Nasavuta kasupola.
Nasavuta kasupola.
Nasavuta kasupola.